najimsafi.com
de koni mere na meki boyine tenanye
wanango 047
katoto kama chokoleti kama chokoleti yeah nakafata mpaka toileti mpaka toileti yeah una kila nikimona moyo unanyongaga nikiwa minapona wewe unaniweza kama tasukuma shikan ajia kama tasukuma shikan ajia Masnichi sijalini wanabonga iye Nacheza na buti na siyo mbonga iye Wanoko sijalini wanaronga iye Nacheza na buti na siyo mbonga iye Jeme, you my chocolate Yeah Asuma baby, you my chocolate Yeah Asuma baby, you my chocolate Yeah
Mahalage haikuwa ndoto yetu ila kulo pati nguvu tujenge tuwe na kwetu unajua uzuri wako au machi maisha yetu sasa we ni chokoleti sasa njoo uishi kwetu kizungumzia mapenzi na isi kwako shajipata maana we ndo mchupa mdogo mbaye nimekuwekea kitanda kizungumzia anasa mambo ya kisasa kwako nataka utajiri zaidi ya tajiri kinasa unapotabasamu na yatazama macho usichoke kunifulia nimekupendea tako sisikize mashoga unosema sina kipato watakuuzia bamia njoo nikupatie matango kuweka moyoni wala sio kwenye begi ukiona sijavaa boxer jua nimekufalia pedi na kupenda kweli wala sikutani nilisoma kwa ajili yako leo nakunga degree
cause you my chocolate yeah mimi nakupenda na kungangania sweetie yeah of course baby you are my chocolate wewe mimi nakupenda na kungangania sweetie wewe
a bomb clock give it you my chocolate yeah I saw my baby you my chocolate yeah I saw my baby you my chocolate yeah I saw my baby you my chocolate
Wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.